Showtime.
Genie X double six.
Leo si siku ya Simba kucheza. Na mimi ukinipa mwenzako nitaweza. Mguu juu ya kitanda, mwingine juu ya meza. Usitupe langa ukaikata, jua kuna wengi wanaitaka. Ona Mwajuma, kaja na Dela Fatuma, kaja na Kanga na Juma, kaunga tela kashika, kamwaga shanga. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Banda la video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance. Make you dance, I wanna make you dance. Showtime. Usibane kipapatio, nataka kula kakuyo.
Usibane kipapatio tena, nataka kula kakuyo.
Navyoweka kidona, dona, 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 dona. Ukinipa na dona, 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 dona. Shika mumeo mama, ogopa paparazi. Banda la video mama, milango iko wazi. Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance, make you dance, I wanna make you dance. Showtime.
Showtime mama na watoto wake itoni. Una robilinge bilinge bayoyo, ivo viuno mpaka downi. Misho showtime mama na watoto wake itoni. Una robilinge bilinge bayoyo, ivo viuno mpaka downi.
Chika mumeo mama, ogopa paparazi. Leo ndio leo mama, jinyonge mwagaravi.
Cause I wanna make you dance, I wanna make you dance, make you dance, I wanna make you dance. Showtime.